Bwana naomba irejeshwe, nia ya kuwasaidia wale walio wahitaji. Bwana naomba irejeshwe, hamu ya kukupenda wewe na pia kukutumikia. Bwana naomba irejeshwe, nia ya kuwasaidia wale walio wahitaji. Bwana naomba irejeshwe.
Oh,
warejeshwe, watoto warejeshwe. Bwana naomba ye warejeshwe, virejeshwe vilivyoibiwa. One now.